Spin Doctor.
When the thing come like a sprint, hotter than lava anytime, even in winter.
Girl, let me see how you a bad body, sipping while you sit down for the jammy in a dot. Tell me, girl, let me see how you a bad body, fucking on the shelf, black and jammy in a dot. You so much.
Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl in a real life. Ready for burn up warning, some boy splinter. Ready for burn up. Ready fi burn up warning, some boy splinter. Big up bad gal in a real life, nothing da. When the things hotter come like a sprinter, hotter than lava anytime, even in winter.
Girl, let me see how you a bad body, sipping when you sit down for the jammy in a dot. Tell me, girl, let me see how you a bad body, fucking on you blocky jammy in a dot. You so mad, girl, wind your body, yeah, bobby for me, yeah, wind your body, yeah, bobby for me. Girl, let me see how you a bad body, padding when you wind your body, jammy in a dot.
I know she want me and she know the mechanic. Girl, tonight you the baddest officially. On the left side, I got my cup on the right, got the Cali. Girl, rock it, set it unconditionally.
Some big man, I lift the things and close your eyes, girl. Welcome to the Tata Kingdom. Technically, Gucci, now look for wisdom. Big pick up every girl from Japan to London.
Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl, in a real life, nothing da. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter.
Girl, let me see how you a bad body. Sipping when you sit on funny jammy.
Girl, fresh clean, drop it top down. No matter where you come from, uptown or downtown, girl, kill bum bad song.
That's what love. When you pretty girl, I'm getting up. Anytime we come, it's on a better get the city locked. The tent on your knees. Give me the best, I chop you up. Kills mad, yeah, all of them finna.
Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl, in a real life, nothing. When the things start to come like a sprinter, hotter than lava anytime, even in winter. Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl, in a real life, nothing. When the things come like a sprint.
How we are this?
Puff, puff, pass. My Mary Jane. I'm high on life. Wanna meditate. So puff, puff, pass. My Mary Jane. I'm high on life. Wanna meditate. So allow me, make I enjoy life. This problem not the finish, oh eh. Every day different, wahala. Problem not the finish, oh eh. Shut up and bend over. Let your back up do the talking over. So back up and bend over. Let your back up do the talking over. Say, I want to talk my life. I want to be happy. I want to dance and party. Feel the rhythm of my body.
touch it, touch it, touch it.
The Spin Doctor.
Problems for a minute, thank God for your life. Be true and honest to yourself, you should never lie. Usiku furu chome, rada safi bora tu kujinai. Put a smile on your face, I am Aisha, you only live once. Whichever the matter the case, nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae.
Spin Doctor.
Calling me the sugar at the OT, calling me the honey where they all be. Anything you tell me, I dare believe. Showing me around like I lost my way. Telling all your friends and I meet me, bail. Baby, see me, I don't need relief. Tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you don't show me, make I know now. If you don't love me, tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you don't show me, oh, make I know now. If you don't love me, oh, make it not talk, say love me, oh. Aye. If you don't need me, oh, don't go get talk, say you need me, oh. I take this love more seriously, oh. Baby, you're making up, baby, oh. Don't go get talk, say you love me, oh.
I get blood, but now the other man you want to go and link up, oh baby.
The Spin Doctor.
I know they say I even got a fake love, but I'm the sickest thing that you can find in this world. And it doesn't matter, baby, got to choose one already.
Right now,
right now. So tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you don't tell me, yo, make I know now. Yeah, if you don't love me, yo. Tell me, make I know now. If you show me, make I know now.
If you don't need me,
yeah, oh, they don't say you need me, oh.
I take
this love seriously,
oh. Baby, you're
making me feel me, oh.
Baby, you're making me feel me, oh. I see you coming for me, too.
Hey, vile na bam bam, police wana ubaya. Demo ako vile mahanjam, na misi na ubaya. Koseo ni te handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa akwaya. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza, mara moja utagwaya. Nana nringia sana flat, tami hana taya. Kuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtotongwa kitu, KU mtakata. Hakuna kama somo, KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada ya wiki mbili, asha jua production. Dovu ni cool. Jabidi wani juu, basi weka mkono juu. Hey, yes you, dovu ni kuu. Jabidi wani juu, basi weka mkono juu. you. Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana panyanga safcom. Liku kasiku lakini kombatu ni custom. Venga na lia,
mi upenda vile una love njo.
But you sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepe melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jine apile ni mwende. Unasikia mademo kamba, wanapenda make. Kamekari bambam, kana kaka mama raya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Nakusaji kupenda tam tam, na jine kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so vidole story quiet. Make it, you almost do up at a PhD. To put on a now, kill him, and he come a CUHT. Social media, no social studies. So nowadays, if you talk to the either way, man, be him, kafanya GHC. Wala wame so man, do some bully ya homology. Ata reproduction, piercing topic, wa biology. Wala kuna chemistry, Pamela, can just follow me. Mbile ndofu kubwa, no masana, nyaka buogaji. Sena marafiki, stacking, bogey, ni screw. Muna taka mdande, casting, domu, ni soup. This city, yo, shirati, tab, yambovu, ni true. Big up to CRISPR, washaju, and dovu, ni cool. OG. Aki wala yo shatu juu, basi weka mkono juu. Hey, yes you, you, love ni kuu. Aki wala yo shatu juu, basi weka mkono juu. Hey, yes you, you,
okay. You make me feel like Lady Monala. Musine mazena linda de kwanyoma. Sichi kukweka
DJ B.
Sichi kukweka. Kuna mpano kwenye na kubo. Halaka jika kenye mbika kubo. Sichi kukweka. Sichi kukweka. Munda munda baby unadunda. Guku vanyola kabenga. Umutima nawe no kukunda. Guku vanyola kabenga. Muchanga na kufuna baby let me set up. Baby let me set up. Baby let me set up. Muchanga na kufuna baby let me set up. Baby let me set up. Baby let me set up. Oh no, fo. I make your body go straight to the floor. Set you kukweka. Set you kukweka. Your blessing come and burning up. I want to turn the bang and be you come one need up. Set you kukweka. Set you kukweka. Munda munda baby unadunda. Guku vanyola kabenga. Omutima nawe no kukunda. Guku vanyola kabenga. Muchanga na kufuna baby let me set up. Baby let me set up. Baby let me set up.
Yoko unataka nde, mipia nataka nde. Huku buda rata ni ati si uchanga. Yoko unataka nde, mipia nataka nde. Huku buda rata ni ati si uchanga. 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 Huku buda rata ni ati si uchanga.
Roga roga saa zingine mijitanga. Itajikata hapa kauja jipanga. Nasitadishi lakini sura jimanga. Bila meno mziki nili mwananga. Chrome mwenjine wachangi zile za ndo msimu kum. Location imetuma nimepin hapa home. Kalesa kauna wese jubichanga ndo form. Double vodo kauna weza ombalon. Ban ban kani picha tunaban. Ziki lipuka tunabonga vitu si. Wezi nipata na wasichana.
Uongo wacha kujifanya zimeshi.
Yoko unataka nde mipia nataka nde. Huku buda rata ni ati si uchanga. Yoko unataka nde mipia nataka nde. Huku buda rata ni ati si uchanga. Huku buda rada 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 ni ati si uchanga.
Huku rada brata ni panganga. Wanga banga jumeza kanyago. Blada kwa kubanja takataka. Sikna changisha kamkwanja kakushika mbinga. Kwanza kauna jona kata waba kanja. Amu na kanyaga embe. Team together, fit together, GTPT on the form. Members of the female gender, kibiriti chronicles. Fuko ina kikondiko, nyinyi na ombito. Onji huwa easy area, mucho mapa korido. Mkurugenzi wa gigi his excellency. Chumbozi mista shilingi mapeni plenty. Kanyeso bilia simi tuchangishi eni. Sushi kisha deli na mamoro na kamfuko heavy.
Yoko unataka nde, mipia nataka nde. Huku buda rata ni ati si uchanga. Yoko unataka nde, mipia nataka nde. Huku buda rata ni ati si uchanga. 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 Yoko makani kikuita mi upa. Na kama bea tuwezi fika tu by phone. Ama rapa
na wapita joba ifosu Mama zaatu ezikiza 254 Si uchanga, si uchanga Na si change na mafala juya swara Na kama joko na kegula we mwaga Miupika kila kitu siyezi jifanya Mi bado hasla pombe ni pombe Buda kama joko soba ni ombe I'll take you to makali shop Na zikishika bana buda ni gome Ay. Yoko unataka day, mi pia nataka day Huku buda rata ni ati si uchanga Yoko unataka day, mi pia nataka day Huku buda rata ni ati si uchanga 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 Yo
Shida leo nimeziri tayo nana Ati mbenge wa mati
Yo yo ni sauti ya madini classic Na unamsikiliza DJ B The Spin Doctor Usio bana
Unakafaya Tuenge linadai kusiwasha o nana Ninaka kitu leo Mashida leo nimeziri tayo nana Ati mbenge wa mati
Nime muwacha lieto leo Usa kipombe
Mtoto mama mtoto daya na nasikia Kana moshi pia Kaite tukaleweshe Kwanya kama umepiga shoti Kama ushalewa mafukosi Ini ya wajanja wajanja Mbiye watoto one video Kwanya kama umepiga shoti Kama ushalewa mafukosi Ini ya wajanja wajanja
DJ B The Spin Doctor www.djb.co.ke
Leo ni kusondeka
Sondeka
Asema baby bang Umesikiaje baby bang tu Nilisema ga bringi bangi bo Asema baby bang Umesikiaje baby bang tu Nilisemaga bringi bangi bu Ati mkange wa matambula
Nime muacha geto leo Manusa tupombe
Mtoto mama mtoto daya na nasikia
Kana mushi pia
Tendu kaleweshe
Kwanya kama umepiga shoti Kama ushalewa mkukosi
Dunia wajanja wajanja Mambiyo watuto one video
Kwanya kama umepiga shoti Kama ushalewa mkukosi
Dunia wajanja wajanja
Asema shiga, shiga, shiga Sigo la teddy bear
Shiga, shiga, shiga Sigo la teddy bear
Mogoro kapo na magoti Katupa mkongojo Wanataka tukuzi kwenda Kisi wikafili muziki Kalewa mkongoti Anataka tukuzi kwenda
Nimemuacha geto leo Wanangusa tupomege
Mtoto mama mtoto daya na nasikia
Kana moshi pia
Kaite tukaleweshe
Kanya kama umepiga shoti Kama ushelewa mkukosi
Nini ya wajanja wajanja Mambie watoto one video
Kanya kama umepiga shoti Kama ushelewa mkukosi
Nini ya wajanja wajanja Mambie
watoto Iko sambamba na urembo Owa sura yako Mabusu ya Midomo yako Ni ishara ya upendo Toka moyoni mwako Naidi Takuwa na wewe daima Na nime sama Chama penzi kisima Jitahidi Unitizia heshima Wambia wengi So let me say again, I-S-S Just a kiss for you Unanipeneza sana We mama K-I-S-S Glad to call you mommy As you call me daddy
Tempted to
kati yo body Bila mjibeba itabaki ni yo body Watani seme Let me spill the tea, baby mm. First of all, mjibeba Second, baby boy, you made me murder Watani seme Let me spill the tea, baby mm. I want you now, I want you all night long Baby, won't you come, we have a sing-along Sing-along, I do that at you, I You, baby, kuna vile uko fine Karibu sana make you baby daddy Sweet oh body Nakupenda sana ndakukuja nawe Sweet oh body Wewe ni roho yangu na ni hisi zaidi Sweet oh body Wewe ni tamtam, niko tamtam Sweet oh body I wanna take it to me further Baby boy I wanna take it to me murder Me uncle, me sister, me brothers Everybody gonna know you whole world Unajua what I say You'll be the sunshine, I'll be the moon Everybody has to know We live forever like ain't nobody else But you never end up I'm gonna be your defender You're gonna be my provider I'm gonna be your defender You're gonna be a provider Njo karibu sana make you baby daddy Sweet nobody Nakupenda sana ntaka kuja nawe Sweet nobody Wewe ni roho yangu na ni hisizaji Sweet nobody When it's tam tam, neko tam tam, sweet nobody. I am looking for you, big me, baby, sweet nobody. Have you seen the one I'm searching? I'm yearning, sweet nobody. I'm tempted to touch your body, feel me, you be by the back in your body. But then it's a man, let me feel that deep, baby. Mm. First of all, no me, you be by. Second, baby, boy, you made me murder. But then it's a man. Karibu sana make you baby daddy Sweet your body Nakupenda sana takakuja nawe Sweet your body Wewe ni roho yangu na ni hisi zaidi Sweet your body Wewe ni tamtam, niko tamtam Sweet your body
Pita, alafu tika tika, tika tika, life la bonita, bonita I feel like it, tuko kwetu, tumeumana, na niko peku, siliwe chichote, niko fietu, yani ni fietu, fietu Ningekuwa duli, ningeima julieta, angekuwa bombi, ningepiga tarumbeta, kwa jinsi na mpini, nimepati na jeka, haa, na jeka, mimi na jeka Ningekuwa duli, ningeima julieta Kwa bumi nge piga tarumbeta Kwa jisi na mbuna mimi goke na jeka Ah, na jeka mimi na jeka
This girl's on fire
Nikoradi ni mkate bima Ana vitu vyake moto moto Ana pute kisa mzizima Ye yeah, mashere
Shere
Unapele
Pele
Ana vuchambuka chambuka weka ama mchele
Chere
Ninge kuwa duli ninge imba julieta Ange kuwa bombe ninge piga tarumbeta Kwa jinsi na mpenda mimi kwake najieka Haa najieka mimi najieka Ninge kuwa duli ninge imba julieta Ningekuwa bumbe, ningepiga tarumbeta Kwa jinsi na mpenda, mimi kwake najieka Oh, najieka, mimi najieka
This girl's on fire
Oh, 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 oh Najieka, mimi najieka Kata nanta kantubu Alafu kubwa zima nungu pa mdudu Asa mambo gani mbuna mziye mzumu Hey, panda mina pata ushuku Niko pale kata nanta kantubu Alafu kubwa zima nungu pa mdudu Asa mambo gani mbuna mziye mzumu
This girl's on fire
Oh, 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 oh Najieka mimi najieka Yeah.
Mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step. Ladies watoto kari mnajijua ka umevaa umependeza taka kuna shit. Short or long hair, pretty pretty baby face. Hips, lips, kiss, red wine test. Police, police, udada pewa kiss. Aki kuangalia tuneza kutoa kadia bank. Macho vya kusinzia zile kuibia ibia. Tasema kala kitu lafu kime mzidia. Kama inataka kupanda mizuka ganjia chia. Sarakasi misamba mateke ya sincere. Teacher mekorea naze shikiki msichana. Takumwagaraze na cheza kainama. Ukuti ukuti kainuka kasimama. Kuofupi ya kina naona kama inabana. Kipochi chini kamechi na viatu msala. Niyo kala na gifige cheki manto. Kisema kakatize mtane tachanganya watu. She smart, she pretty and she know what she want to. Kikompea we unakwa tofauti. Darasa uti the brown is a knockout. Tick tock, tick tock, tick tock.
Umeni pika KO. Iyo make up KO. Umeni pika KO.
Take my seat, talk, keep tissue, talk.